Check, check, check.
A-B.
Kuzode.
Gang. Rada chafu nikishikaga. Hizo chafu bana shika shash. Pale bedroom kila siku bash. Hini lichi ndagikomba. Cheki kaka, mijomba. We dondo sadada midonda. Dele mina pamba kidonda. Do the mi upanda ni honda. King, king, cheza na queen. Gang, gang, cheza na bench. Weng, weng, na shikisha.
Bebe, bebe, wende
yeng. Oh, lodo, masi. Ebu nipe huyo mase, mase, mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate, pate, pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate, ni kukate, kate, kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me, follow me, follow me. Hey, follow me. Solo G. Chai ama coffee, all of me. De,
Tizo de, solo king.
Kuja close bro, Omondi. Roots and culture, Kokoti. Mazishi soma eulogy. Mlena tulimwacha oyole. Moga kune ukalie ondole. Niki pull up ni ondoke. Wamabe, cheki dhuda. Akode, vipi yora. Kula na macho bana panaguza. Namba nane genga pana shtuka. Wameshona lakini ndo Taylor man. Nimeunga bila sembe man. Eminem,
ini lene game. Ebu nipe huyo mase, mase, mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate, pate, pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate, ni kukate, kate, kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me, follow me, follow me.
Nikivuta gashada. Na kuaga niko rada. Rada sana. Hamwezi ni why. Nikivuta gashada. Na kuaga niko rada. Rada sana. Hamwezi ni why.
Many star weni harambe. Superstar ni kingarame. Akili nywele weki harame. Penda ndizi mini nyambane. Walande, katambe. Zama days, zama day. Hii ni feel lakini utape. P-A-A, double
Z. Olo mase. Ebu nipe huyo mase, mase, mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate, pate, pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate, ni kukate, kate, kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me, follow me, follow me.